Oh, oh. My baby girl, will you not say again?
Big up to fear, you're the big man.
My baby girl, chikombe changa paiwe ni sefu konten. Tima wanga umami unakonda iweweka. Umandifeweza masaji, life ima iwona kupeka. Zosezi ndiwewa. Chikondi chomwe iwo mandipata. Sindi funoka mpase wina. Changa ndiwe, zonse zanga ndiwe. Sindifuna za kutenge wina, umandi mveza kukoma. Ndi makala na yonsanje, ndika kuona ndi wina. Umandi tenge la kutali, ndiweweka mene ndi mafuna. Akasie na waai, kuma iweweka pe. Umandi mveza kukoma. Someneo sindifuna, ndi makala ndi nsanje. Ndi makala ndi nkawa. Ndi kufuna utiwe. Take